ubhalela incwadi wayiphetha wayebesegcina ngokuvalelisa. Uma besha bambonile bathi akagcinanga lapho, uye wathatha nezikhwama wathi uyakwanhliziyo ngisi uyoba nguyise wabantwana owabathola ezindaweni zokucima ukoma mhlazane ethudla ubusha bakhe. Mina-ke bengakaze ngicabange ukuhlisa isinqumo uyosithatha, ngoba bengihlezi ngixolisa angonanga nawe muzothula ubukele kuningi uyokuluza. Ngiyakukhumbuza ukuthi la emhlabeni iminingi imphefumulo ephumile, isidumbu esigqitshiwe ngaphansi kwegama lothando. Mina-ke ungibhalela incwadi wayiphetha wayebesegcina ngokuvalelisa. Uma besha bambonile bathi akagcinanga lapho, uye wathatha nezikhwama wathi uyakwanhliziyo ngisi uyoba nguyise wabantwana owabathola ezindaweni zokucima ukoma mhlazane ethudla ubusha bakhe. Mina-ke ungibhalela incwadi wayiphetha wayebesegcina ngokuvalelisa. Uma besha bambonile bathi akagcinanga lapho, uye wathatha nezikhwama wathi uyakwanhliziyo ngisi uyoba nguyise wabantwana owabathola ezindaweni zokucima ukoma mhlazane ethudla ubusha bakhe. Nalezi sibazi owazishiya enhlizweni yami kangiboni zisayophola, ngoba njalo ma ngimcabanga igazi liyagobhoza esifubeni sami. Kahle kahle uthando lwamanga mina kalungiphilise, ngoba bengibona isase liqhakazile njalo uma nginaye. Benginesifiso namaphupho, bengithi sofa silahlane mina naye, sohlukaniswa ukufa kanti sohlukaniswa ukuza, ngoba sehambile-ke usengiphumuzile. Inhliziyo yami imdedela ahambe, vele bengasangithandi. Mina-ke ungibhalela incwadi wayiphetha wayebesegcina ngokuvalelisa. Uma besha bambonile bathi akagcinanga lapho, uye wathatha nezikhwama wathi uyakwanhliziyo ngisi noma-ke sengaba nguyise. Kodwa uma sekusa kuyomqoqa ukuhlwa, ngiyafunga ukuthi yami inhliziyo kayisoze yaphuka. Noma ikhukhu sibaleko lokwaba nomgqakazo wekhethelo, angisoze ngabachitha lamanzi ngoba ungibhalela incwadi. Ibinemigqa engaphelele nemibhalo engabonakali, ibithi sithandwa sami ungixolele mina sengihema, ngisaya kwanhliziyo ngise ngiyoba nguyise wabantwana engabathola ezindaweni zokucima ukoma mhlazane ngithi ngidla ubusha bami. Mina-ke ungibhalela incwadi wayiphetha wayebesegcina ngokuvalelisa. Uma besha bambonile bathi akagcinanga lapho, uye wathatha nezikhwama wathi uyakwanhliziyo ngise. Asicikoze macike esigodlweni sembhalo ephilayo. Unjabule imbongi yakomashobane.